wano
tuzinyonyokera ddala ngabwe zino kuwanga zitambula katandika n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni onako olwalira atandise okunoonya akalulu mu kitundu ekyankole era bwatyo n'alabula nti bannange mwewale okukozesa obubi abantu beeyo bannaye mwewale okukozesa obubi amazzi ag'omugalwizi nga bwe mwasooka okubanga mukola gye buvuddeko gavumenti yamaliriza omulimu gw'okuleeta amazzi okuva mu mugga Kagera ogwa Tanzania era nga amazzi gano ng'egayiwa mu mugga Lwizi ogugatta disitulikiti okuli Isingiro, Mbalanga, Kotede ne Ruhama era nga omulimu guno gwawemmenta obumbi bw'ensimbi za Uganda 8 kale mu kiseera kino omugga Lwizi gulina amazzi agamala era ng'olunaku gusobola okuvaamu liitaazi obukadde 22 nga gaakano gano ge gakozesebwa ebitundu bya nkole mu kufukirira munnange ennimiro kosa ne mu bulamu obwa bulijjo wabula babadde anoonya akalulu mu lukungaana lwakubyawo ku kitebe kya disitulikiti y'Isingiro wakati munnamungi w'omuntu akuŋŋaaniddeawo wakati mu ssanyu President Museveni alabudde abantu ba nkole tiwene mubeere beegendereza nga mukozesa amazzi gano ag'omugga guno gulema ate kuddamu kukaliranga luli
abaagala bakakwata kubi omugera gwabo ogwale abahini ogulwizi bagukwata kubi ogeze bakakugira amezi make bajirirwa aja bambana kabafu kusaba ntumbire lwizi kangende kagera amashakira amezi amezi twagashaka mumahera ashatu n'etaano okurira kuri igari ogasya mbara kugakaraga ejo n'esingiro neja kuzama esingiro nio ntunge amezi gokunywa kokaba ntunge n'amezi gokushenga emisiri yanyu abokuba obwoyondozi obw'omwirima n'obutamanya turimo kugwehara tukose kugira abantu bari aho batakurunye mugashobwa n'okushitera
ndozi ensonga muzifunye bulungi kakati nera president asuubiza abantu ba nkole nga bw'agenda okubakolera ekkolero eryongera omutindo ku matooke okusobola okuganyula mu mulimu gwabwe guno
Mbanati Dr. Muranga na ateme kutiwe tani atano nishoto. Awote, nati Dr. Muranga, kabo kishiyele, nuko nisa ongezo, nabachizi mwindi kubi. Hato nina kaya ili mkanga kuria, ulito chie, aliyaha, uometo, ilako to kujuzi mwa temo uto mwekste, mwishiyele nina to kishiyele.
Mwanyeta Bruce Benganara, yomi njwe bito chie, tink shiyele, kunka, itinkoko awaga andra wa hinja bito chie, nitwaita ufite n'ibitoki
tugusharura
ukwezi nintema inkota 300
mu mwaka muzingahe that is right
3600 tukuza twafuna chance ya miza gatukafuhira ata umfiteme nkota enkumi ibiri mba nintema enkota enkumi n'okwezi
kakati president bw'avudde Isingiro ate munnange neyeyongerayo entungamo ayigga kalulu kakati eno ssentebe w'ekibiina kya NRM mu district ey'entungamo era nga ye mukyala we ate ngira ye minisita w'ebyenjigiriza maama Janet Kataha Museveni asinzidde eno n'asaba bbaawe era nga ye president Yoweri Kaguta Museveni nti bannange kaatiriza nnyo ekyokugaana amasomero ga gavumenti okusaba abazadde ssente kyagambye nti kino kiremesezza abaana bangi okudduka kino kiremesezza abaana bangi okusoma era abasinga obungi munnange ne badduka mu masomero kakati bw'abadde asoma alipoota ya disitulikiti mu lukuŋŋaana lwa President Museveni olw'okunoonya akalulu akubye ku kisaawe ky'essomero lya Kyamate Primary School mu disitulikiti ey'entungamo Mama Janet Kataha Museveni era nga minisita ebyenjigiriza n'emizannyo agamye nti omuze guno gulina okuvaawo era n'asaba pulezidenti akikkaatirize nga bw'azaakola yonna gy'akoze eki gy'ayise
Extra charges in UPE. We want to see UPE and universal secondary education become what the government intended them to be by removing the causes of the current extra charges that make these schools unaffordable and inaccessible for some children. And we know that you said something about that because you have been addressing it throughout your whole campaign trail. Secondary schools, the next term of the NRM government should consider some of the current 11 sub-counties that do not yet have a public secondary school by establishing there a state secondary school of government.
Kakati era maama yasabye government okubongera yuko kubyuma ebikozesebwa okulima enguudo omulizi tractor okulaba nga buli constituency wakiri yafuna ebyuma ebyayo olw'okuba district yeno nene. Kakati era asuubizza President Museveni nti entungamu ayegenda kubanga emulonde ebitundu 99 ku buli 10 mu kulonda okugenda okubeerawo omwaka ogujja mu January.
Izoberi nigwe twatandika mobilization of our people this time round. Abantu nga mo kasitumaliire kufunga 99% of rule by NRM entunga mo this time round. For the presidential candidates this time we must make sure we get 99%. So those of NRM supporters who sit back and say President Museveni has already won should not stay at home on voting day because you do not come and vote. If you do not come and vote, how will he win? And even if he wins, how can he win with the largest percentage ever?
Kakati ye President Museveni wabadde ayogerako eri namungi w'omuntu akunganidde ku kisaawe ky'essomero eri erya Kyamate Primary School munanga abuulidde abantu b'entungamo ebintu NRM byekoze omuli emirembe n'enkulaakulana kw'ossa n'ebyo bye bagenda okubanga basaako essira munange omuli okubajja mu bwavu era nga wano abasabye okwetegereza munange ebyabalaga ku ntimbe za TV eby'abantu abalina kye bakoze. Kati agambye nti akimenye bulungi nnyo nti bano basinga kwagala nnyo mazina ga paka kini naye agambye nti zanayi sijja babuulira nsonga za paka kini naye mbaletedde byankulaakulana
nenyera kafulumu zange tuzokuzina fulumu zange nezokulingoboro emirimu ba mulimu zokuzina okuzina paka kini paka kini mpaka kini za kwenda ekyo kanyimerere mbona hati ejo eno n'etafaali yakasatu etafaali hati omuli eki zonkemerera kitondo kunayemerera y'abantu bejo bantukaho akalimu omukigazi ngo abadisitulikiti nyenango mukimanyege yangera ati itwa eminyeto batutere nkokora atanibakugira ngu initaka atukani itaka nyo tindi na wako itaka nili atata doroji motene itaka nguwa kuime sente.
Kakati President Museveni nilazemu okukkaatiriza ekyabagaba sente zino eza parish development model nti bannaye mukomye okusaba abantu ebintu ebikakali omuli n'okubasaba ebyapa byabwe nga kw'otadde n'amayumba ag'ebyo tebiriimu mu bino
okubagira ngu obuyina ettaka eryawe ninga obuyina enju ebinebereginyo byawe bakweteraho ekiturikwenda obuyine pulaani ekikire ogire ti nyine ettaka konka ninza kupangisa ninga ninza kukora eki ninza kukora eki ekikuru nekyorikwenda kukora tubyoyine ahabwokuba tumanya ngu esente ezi neza batene bintu nitwe tuzibaherere neza booro tuzibabagaiga so nabwe ekyo kintu ekyo mukitegure kitagaruka kukorwa hati ebyo byona biri aha itafaari rimwe okubunga obworo omu maka g'abanyayuganda boona.
Kale embeera bwetyo bweri erudde eyo entungamo Pulezidenti gy'agenda maaso n'okulabika nti atalaaga ekitundu ekyo ekyankole ng'anoonya akalulu. Kaakati katubeekeyo tugendeko ate.